okukwagala jangu nyo ujinyumira nokujogera jonjagala nyo ujinyonyogera zinkwagala nkwagala nyo ugwansingira nebwenjiwo musayi guwandika linyalyo yegwasoka yegwawo mumakati gwasembayo gwatebaka zeninda nkoko okukokolima omukwano lero kenkuyimbidde kamukwano kano kamukwano kwata n'emikono tozibula maaso omukwano lero kenkuyimbira kamukwano kano kamukwano kwata n'emikono tozibula maaso omukwano lulinga sinakulaba saali bulungi omukwano bifonga sinalabuka nti ombadde wano kumpi omukwano nga mbadde nsubwa bingi omukwano buli lunaku omukwano gweyongera bungi omukwano just omukwano bagatambala muzikiza omukwano gwene butayogera mpulira omukwano 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 lero kenkuyimbidde kamukwano kano kamukwano kwata n'emikono tozibula maaso omukwano lero kenkuyimbira kamukwano kano kamukwano kwata n'emikono tozibula maaso omukwano yegwe tata yegwe mama kwata n'emikono tozibula maaso omukwano lero kenkuyimbira kamukwano kano kamukwano kwata n'emikono tozibula maaso.
Remember where you got it from, www.djerico.com.